baby. I miss you. I just want you to know I love you. This is a special song.
Maisha kuanza baraka watupe buda na masabu. Sina haraka ya kufika downtown, that is out kula tamtam. Mintangoja hadu seme divosa onja tatu amoja. Tata mbete nivishe wengumu kwa chana kuhanya hapana kwa ndoa laana. Fitina kukana hazina maana, si wapenzi kufa kuzikana. Ama vipi vipi mpenzi waona.
Mpenzi wangu mina kupenda, mina kupenda wewe. Chochote
zama na shinda nikishika tutama wazo na kutazama we. Umeni kill kishens karibu mina cheese brain. Hakuna kulala na kesha usiku hadi chai. Kongea na daga sababu yako judada. Damu shaganda maisha sabala. Na kutaka ile mbaya kwa roo na his fire. Njo tuwe player misi player. Mapenzi ya kweli haya.
Tomorrow wanna miss you today. Wanna be with you forever. Never try to darling. Promise and marry you honey. I know you love me tomorrow. Wanna be with me forever. Never trust me darling. Promise and marry me. Oh, marry me. Oh, marry me.
Love you.